When in the TV was popping. Pole maker. Yeah, tryna get that whip, tryna get that dough. Machine new bitch, tryna fit in for the show. Kunilinganisha new tiny bro, bitch of y'all, vina magic, come and babe and dough. Tryna fall back, I'm a fashion show. Get to run a bit to come and lick a skull. When I'm gonna, when you're my girl, waiting, no, no, I'm bongo, I'm bitch, go pick up bow. Yeah, tough for 10, you laham to put a rapper, come in me, now I'm beer. No way. Tafuteni mkipato yoni rapper yiwe na soro pia. Tafuteni kote ila kauli yangu hita yirudia. Nilisha sema kuna kiama mimi bopo mzima mleteni mne muaminia. Neza kona kwenda tusijue wapi ni way. Neza kona penga na usijue zebra ni bay. Neza kona pendwa na bado ukapewa bay. Beef na mimi ni kazi kona taka kazi na mimi fanya kuni pay. Yeah, walizani na batisha kubambe chati redion. Sema ni nani na nani na nani na nani mission. Na kama mtafanikiwa kufika lipo mimi dunia takuwa mission. Takuwa na maisha kidon. It's beautiful girls like I'm Kingston Sean. Kisha pata ustam na jifanya ma gangstam. Na jikuta gang gang sana nikitua SA. Na jipata na quest up. Mini bolos on the bank sana. Pochi nzima ni jikudo watasema Manchester. Papi kali tupu yes pana ni guess pana nges sana. Mkari weno blame sana. We out here. Severe.